California, 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 California. Nikiwanisha kuma kwa kipaza. No way na misi one hit wanda. Sija kuja kujibanza, nimekuja pia juu ya dollar bills. Mkwanja, Mr. Haraka. Kila saa sina time, siko free. Mad tracks sina harika. Dere wa mad three, mad trizi, mad busy. Mad see me on your TV, dancing with your cheeky. Saize uigo yako inateka mad beating. Ameona super producer, super MC, ha, super DJ. Who else but me, she never been with a chago Latinis. Nominees, so neither Jim Weezy Major or Miss Uli kwa na silver. Juzi na gold, hii mwaka ni yangu, I got them both. Piga laptop, posters zangu za show. Piga laptop, posters zangu za show.
Na round isi mchezo.
Round isi mchezo.
Na round isi mchezo.
Round isi mchezo.
Round isi mchezo.
Round isi mchezo. Ni meta matrax team wize.
Ni genge, 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 genge.
Wanasikia vibaya klema kuwapigia honi. Tuwao mbaka leo wanatembea na miguu. Natu ya California imekuwa kali sana. Wanashindo mbaka leo ni kwa nini iko tu. Akisoma liambio zuto kama shariki inatua magharibi. Lakini ya California hadi leo yendi chini.
Ni kwa nini?
Jisisi ufanya vile tunahisi. Siku mbeo na mtu vile utafanya kama mbuzi. Wakifunga milango wakidhani tutabisha. Watashtuka sana tukingia na dirisha. Wakieka mitego ndio wane tukianguka. Awaji tuliziona na kwenye tukawapita. Tashtuka wakidhani kisema
usiniambie ndio wale
lakina nani
awoni California wako kule
weni hasidi mtu mula watu definition mzuri ya mtu na kiatu genge hata uvione kijicho utaisikia dile siku utapumua hewa yako ya mwisho kama mende tukushi kama kupe tukufi.
Round isi mchezo.
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 Round isi mchezo. Ni meta matrax team wize.
Ni genge, 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 genge. Genge, 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 genge,
genge, ni jenge, nipeleke mbali. Nipandishe ndege, nipandishe gari. Nipe dem super, nifanye star. Tukitembea pamoja, watu wite superstar. Nipe ganji, niogope na watiaji. Nipe maji, inichanga mshe ya kili. Nipe flow, mini glow, nipe show, nipe do. Nipe mathau tausi, nipe soso. Nipe vako ya kizee, mademwa nipende. Nipe jako ya kizee, nisingishe njeve. Nikipiga roundi zangu, tao nikidunda. Nikipiga show, boxa hau wanakumbuka. Tuwe ya wizi, mejizi na matu trackizi kwa track azimu yani matrackizi walisema kawezi dance and a home si tunasema kawezi rap achana microphone.
Na round isi mchezo.
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 Round isi mchezo. Ni meta matrax team wize.
Ni genge, 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 genge.
Jump on!